Wakuzuri kama demu andotoni Nikona we na jisinko peponi Can you be my wife quick endani I don't want no one else but you when you smile baby Kabisa wanimaliza Weniraha Wajua kunichombeza when you smile baby Kabisa wanimaliza Weniraha Wajua kunichombeza Kwangu we dawa
Dawa
Oh Yani adamu na hawa
Hawa
Oh Kwangu we dawa
Dawa
Oh Yani adamu na hawa
Hawa
Hawa Nizikwe na wewe Ni bado Nabaki na wewe Mahaba ni uwe Nizikwe na wewe We peke yako ndo nakonezaga Naniwezaga Milielea na nange mezama
Kabisa wanimaliza
Weniraha
Wajua kunichombeza
when you smile baby
Kabisa wanimaliza
Weniraha
Wajua kunichombeza
Kwangu we
dawa
Oh Yani adamu na hawa